Watuda musaza cha dondo, ngabanda Uganda betegera tekero kulonda abakulembeze babwe sabiki eja. Bana maule balabuddu okwewala okuwandika amawulire agasasamaza n'okukuma omuliro mu bantu, eggwanga lisobola okuyita mu kulonda mirembe. Professor William Tayebwa omusomesa w'ebyamawulire ku ssettendekero Makerere yawabudde atyo, abadde mu musomo ogw'okubangula bannamawulire nga gwategekeddwa ekitongole ky'abakyala abatakabanira emirembe aba Women's Situation Room gukulungudde ennaku bbiri kasozi e Makerere.
Kubajjukiza nti kikulu nnyo okukola amawulire ag'amazima, amawulire ag'obwenkanya, amawulire okwenkanya abantu, fairness and balance, naye n'okufaayo nnyo okulaba mbu bwe bafuna amawulire kuva mu bantu bagezaako ne bagasunsulamu fact checking.
Eminent Ruth Ocheng, omu kubakulembeze mu kibiina ekitakaba n'emirembe ekya Women's Situation Room Uganda, agamye nti bannamawulire balina okukozesa obuyinza bwabwe okuwa bannayuganda amawulire agazimba okusinga agacamuukiriza obukyamuukiriza.
Abamawulire tubaleese kubanga tumanyi nti tujja kukyusaako ku lulimi lwetetubadde tukozesa. Ekyokubiri, mutandike okumanya nti omwami n'omukyala bw'aba ng'ali eyo anoonya akalulu, omulaba ng'omuntu, omulaba ng'omukulembeze. Totandika kumulaba akano kakazi bukazi, wanaakolawo ki, nedda.